Intombi zamabhinqa
zinda ziqhahla futhi ziyahlonipha.
Inamabhinqa
ziphethitayala ziqhahla futhi siyazithanda.
Intombi zamabhinqa
zinda ziqhahla futhi ziyahlonipha.
Inamabhinqa
ziphethitayala ziqhahla futhi siyazithanda.
Intombi zamabhinqa
zinhle ziqhakaza futhi ziyahlonipha. Ziphethitayala ziqhakaza futhi siyazithanda. Zinhle ziqhakaza futhi ziyahlonipha.
Intombi zamabhinqa zinamabhinqa. Intombi zamabhinqa zinamabhinqa. Intombi zamabhinqa
zinhle ziqhakaza futhi ziyahlonipha.
Zulu semele into yethu, sinamazulu seqhenya ngento yethu, futhi sinenkani. Sinamazulu semele into yethu, sinamazulu seqhenya ngento yethu, futhi sinenkani. Sinamazulu semele into yethu, sinamazulu seqhenya ngento yethu, futhi sinenkani. Sinamazulu semele into yethu, sinamazulu seqhenya ngento yethu, futhi sinenkani. Sinamazulu semele into yethu, sinamazulu seqhenya ngento yethu, futhi sinenkani. Sinamazulu semele into yethu, sinamazulu seqhenya ngento yethu, futhi sinenkani.
Sinamazulu.